smile. When I miss you, I cry. Oh, baby. But when I'm with you, I got nothing to say. Because the urge to kiss you take my breath away. Damn, oh, even when I'm with you, I still miss you. Missing the very quando estou contigo. I love you, I love you. You mean a lot to me. My fantasy, diwa wangu niwe, chipo changu niwe. Oh yes, I love you. Nirina mwaine, popeza msika na monga we. Kazi okongola na ulemu, makolo wanga kukunda. Banjalangali kukunda. I want easy daddy kukukwetira mami. Iwe na ide mbaga kumbira ya chela. Nangu bakalandesha nisha konfwe. I love you,
love you.
I love you.
Yes, I love you.
You mean a lot to me.
A lot to me.
My fantasy.
Yeah.
Diwa wangu niwe, chipo changu niwe. Oh yes. I love you. Whoa, 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 whoa,